sang fumbuo ni mwekadeka baba kadeka isonde na fyose fya wabo yawe ni mwangumba aimi mana na fyose fikalabo lesa ni mwabangile emu Sashilondolola, you got a wenu, left your watch in ya. Avantu bonse, nenko shonse, ibala fukamo kushishimuna imwe. Ishafumu shonse, wakateka wonse, ibala fukamo kushishimuna imwe. Mueva por amor,